Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagalee Ameerikaa wixataa qabeega jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaa walakkaa jalqabeega sa'a sadiitti meetir baandii 19:22 fi 25 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitii naayilsaatii fi interneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan wixataa waxabajjii 12 bara 2017 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo waxabajjii 5 bara 2009 keessummeessaan keessanirraa ani namoo daandiiti.
Qaataariif biyyootii naannoo gidduutti falmii dhalate kan ilaaleen yoo karaa nagaan furame fedha keenyaa jedha mootummaan Itoophiyaa mataa oduu har'aa tattam jirtu an jaallanne gammadaan.
Ministeer deetaan Qaataar biyya sana daawwachuudhaan yeroo waliin dubbatanitti kan isaan kana dubbatan dhaggeeffattoota keenya oduu keessatti gabaasa qabna. Kanarratti hoogganaa paartii mormituu kan Areenaa Tigraay irratti saaminsiif reebichi geggeessamee jira jedhamee jira oduudhaa booda bal'inaan itti deebina. Ispoortiif Ameerikaaf uummata ishees ni qabna. Maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma gara oduutti deebina. Jaalanne.
Qaataariif biyyootii naannoo gidduutti falmii dhalate kan ilaaleen yoo karaa nagaadhaan furame kan barbaaddu ta'uu Itoophiyaan beeksiftee jirti. Ministiriin dantaa alaa Qaataar har'a muummicha ministeeraa Itoophiyaa waliin kan dubbatan yoo ta'u Itoophiyaan ilaalcha gama hundaarraa walaba ta'uusaa ibsaniiru. Ministiriin dantaa alaa Itoophiyaa dursee ibsa baaseen yaalii karaa nagaa Kuweet jalqabde kan deeggeru ta'uu beeksisee ture. Gabaasa kana Iskindir Fireyootu Finfinneerraa erge namo.
Uggurri biyyoonni galoo galaanaa Qaataar irra kaa'anii fi walmuddiinsi san hordofee dhufe ammallee furmaatan arganne. Saawud Arabiyaan, tokkummaan imaratoota Arabaa, Baahireenii fi Masriin akkasumas biyyoonni kabiroon eega Qaataar irraa hariiroo kutatanii fi dhiibbaa gochuu jalqabanii guyyoon nagi tokko dabranii jiru. Aangawoonni mootummaa Qaataar immoo biyyoota adda addaa irra naanna'uudhaan ejjennoo biyya isaanii ibsaa deeggarsa gaafachaa jiran. Ministeer deetaan dhimma alaa Qaataar Sultaan bin Sa'aad Al-Maawurki gara Itoophiyaatti maluudhaan har'a muummicha ministeeraa Itoophiyaa obbo Hayilamaariyaam Dassaaleny wajjin kan wal ga'an yoo ta'u rakkoo biyyoota galoo galaanaa gidduutti uumame kana hoogganicha Itoophiyaaf ibsuu isaanii maddeen oduu mootummaa Itoophiyaa dubbatanii jiru. Itoophiyaan Qaataar waliin akka dhaabattu ministeer deetaan mootummaa Qaataar kun gaafachuu isaaniis maddeen oduu kun eeranii jiru. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa gama isaaniitiin wal dhibdeen biyyoota galoo galaanaa gidduutti uumame karaa nagaa akka furamu Itoophiyaan kafeetu ta'uu fi walmuddinsa biyyoota sana gidduutti uumame ilaalchisee biyyi isaanii tokkoof iyyuu kan hin loogne ta'uu hubachiisu isaanii maddeen oduu kun ibsanii jiru. Ministeer deetaan dhimma alaa Qaataar Sultaan bin Sa'aad Al-Maawurki muummicha ministeeraa Itoophiyaa wajjin wal ga'uu isaanii dura ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Dr. Warqinee Gabayyoo wajjinis wal ga'anii mari'atanii jiru. Dubbimaan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa obbo Mallas Alam raadiyoo Sagalee Ameerikaaf ibsa kennaniin Itoophiyaan carraaqqii araaraa Kuweet keessatti jalqabame akka deeggartu ibsa waajjirri ministerichaa ammaan dura baasirraa ka'uudhaan ibsanii jiru.
Akkuma kanaan rakkoo jirtu faluu fi fala Amiir Kuweet Sheek Amaa Al-Sabaa jalqabe akka deeggaru itti aansine karaa nagaalleen hojjetaniitiin waan hojii karaa nagaatiin hojjetullee akka quba qabaatan hojii karaa nagaatiin hojjetamummoo nulleen qarqaarreetiin keessa akka jirru tana wanti jira.
Baatilee aga tokko dura hoogganaan yookaan Emiriin Qaataar Itoophiyaa daawwatanii dhimmoota siyaasaa dinagdeef hawaasummaa irratti muummicha ministeeraa Hayilamaariyaam Dassaalenyiif aangawoota gameeyyii kabiroo waliin mari'atanii akka turan kan dubbatan dubbiimaan ministirii dhimma alaa Itoophiyaa kun daawwannaan ministeer deetaa dhimma alaa biyyattii kan amma itti fufinsa sanaa ta'uu hubachiisan karoorichi kan duraan qabame ta'ullee haala amma uumame kanarratti mari'achuunis akka ajandaa tokkootti dhiyaachuusaa kan dubbatan obbo Mallas Alam biyyoota galoo galaanaaf Itoophiyaa gidduu walitti dhiyeenya lafaa jiruu fi uummata wal keessa deemurraa kan ka'e wal dhibdeen biyyoota sana keessaa Itoophiyaa irratti dhiibbaa akka qabaatu beekamaadha jechuudhaan gabaasaa keenya Iskindir Fireyuuf ibsanii jiru.
Gamakanin biyoti galo galana qatar rattar kanfi fudatan kutasa na kesatti na gafin tasgabi kabaisisu malajran heddu kesato koto motuman ertrabek sejra ministrin beksisa kan ertra harib sabasen biyon narfan qatar walin hariro diplomasi qaban abun kami du qatar qofamiti jedan garu kutasa na kesatti na gaf na genya kabaisisu malatokko kesa da jedera ertran falmi kana kesa senu fi sagale sheda gesisu kan hin qabne ta ustar kampin kun immayero fi kan degger sabar badu wante ftar kampi biyonni arfan fudatan kun dimmiyero sa tare bua gari argamsisu wante ode fanno mirkana irattir kachu murti tokko barbachi sa da jeda bulchisi moti qatar nanno sanatti fed iran kan eksise shoror kesota muslima sunni degger jechu dan biyoti wallarfanu hariro diplomasi wallin qaban kutun sani niada tama biyonni hangi tokko qatar wallin hariro diplomasi qaban torban darbe kutaniyu biyattin dinagren kan of dende su tau ministri malaka ka qatar amanti qaban dubbataniru witata harra televiziona CNBC jedam wallin gafif debi ka gaggesan al sharif al Emadi akajadanetti jijiramni hangito kojiratu si garu jirenyi akumaduri ittifufe jirajadan kanaf dinagdebi yakesa kanilale wani addovnu tokko yu hinkamnu jedu Saudi, Bahrain, United, Arab Emirates, Masrin, Hariro jiru wan abanif jecha daldala kutasana wan addan cituf jede hankinni malaka kanofi sani yu rakoni samudachu malajadaniru namoni bayen qatar qofti wami damtutti lala jiru taus nuti dollara tokko rodamnu sani sakkasuma dollara tokko dabu jedan qatar hidatto ta islama fi iranin deggerti jechun biyonni hangi tokko hariro biyetti olinqaban torbandar bedabun sani niyadatama iran gama lamenne addadduma qaban marin akkafuratani gafatteti kuetemmo falmijiru manguddumman giddu senuf jirti Hogganoonni daldalaa ka Britain biyya gamtaa Awurooppaa keessaa ba'uurratti gaaffii qaban jabeessaa jiru. Kunis torban darbe filannoo gaggeeffameen paartiin biyya bulchaa jiru kan Theresa May dadhabbii isa mudateen paarlaamaa keessaa sagalee yayyabaa argachuu eega dadhabee booda. Mootummaan Britain gamtaa Awurooppaa waliin isa duraan karoorfame sana caala hariiroo walitti dhiheenya qabu akka qabaatu gaafatan. Gabaa Awurooppaa michuu keenya cimaa waan ta'eef jecha itti gargaaramuuf carraa qabaachuu qabnaa jedhu filannoon mufannaa hordofsiise kan kamisa darbee sanaa as abdiin diinagdee biyyattii akka hammaatu ta'ee jira. Abbootiin qabeenyaas mootummaa haaraa ijaaruu fi gamtaa Awurooppaa keessaa ba'u kan ilaaleen abdiin qaban raafamaa jira. Kanas qorannaa gaggeeffametu mul'isee jedhame. Paartii haaraan dhaabbate kan Faransaay irraa kata'an pireezidaant Emmaanuweel Maakiroon filannoo paarlaamaa guutummaatti injifatu jedhame eegama. Filannoo marsaa duraa dilbata kaleessaa gaggeeffame akka agarsiisutti sagalee kenname keessaa harka 28 argatanii jiru. Kan isaan cina dhaabbachuun dorgoman walta'aan isaanii immoo sagalee harka 4 waan argataniif walitti da'amee gumii biyyoolessaa keessatti sagalee yayyabaa akka argatan gochuuf jira. Barcuma paarlaamaa jiran 577 keessaa 400 caalaa injifachuu isaan dandeessisa jedhameera. Uummati dilbata darbe kana ba'uun sagalee kenne xiqqoo ta'us uummata biyyattii 100 keessaa harka 52 kata'an sagaleen kenne nafaniiru. Poolisoonni Raashaa hoogganaa mormituu kate Aleeks Naavalnii nyiif deeggartoota isaanii hidhaniiru. Isaanis pireezidaantii Raashiyaa Vladimir Puutin wajjin waltaatota isaanii mormaa turan. Naavalnii waggaa dhufu pireezidaantummaa Puutin waliin akka dorgaman kan ibsan yoo ta'u hiriirtoonni ituu daandii irratti hin ba'in mana isaanii Mooskoo keessaa cinatti qabamanii hidhaman. Hiriirtoonni hedduun hidhamuu isaanii oduu gabaastonni jaan argan kan dubbatan yoo ta'u jaarmeyaan kan mootummaa hin taane tokko akka jedhutti hiriira kana kan hordofaa turetti Mooskoo keessaa namni 120 hidhameera. Oduun keenya kanuma.
Karagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bishaan bultiisa naannoo Tigraay keessa kabalinaan socho'aa jiru paartii Arenaa Tigraayiif durataa akka ta'an obbo Abrahaa Deestaa sanbata dabre kana saamin Sifreebichi irratti geggeessamuusaa paartiin isaanii beeksisee jira. Paartiin mormituu kun akka jedhutti gochaan kun gochaa akka waanuma ammaan dura baratame akka hin ta'in ere baatiilee afran dabran keessa qofa lubbuun miseensota isaaniif deeggartoota isaanii afurii dhabamuusaa dubbatee jira. Dubbiimaan bulchisa naannoo Tigraay obbo Gabra Mikaa'el Mallas garuu naannoo keenya keessatti sababaa ilaalcha siyaasaaf namni miidhaan irra ga'es irra ga'us hin jiru jechuudhaan deebii kennanii jiru. Dubbi himaa paartii Areenaa obbo Andoom Gabrasillaasee waayilli keenya Henok Semaagzer dubbisee jira. Tujubeetu dhiyeessa.
Obbo Abrahaa Deestaa sanbata galgala naannoo sa'a tokkoo walakkaa gara mana ofiitti galaa utuu jiranii naannoo Abraa Kaasil jedhamutti namoonni sadii eeggatanii morma isaanii hudhanii reebanii mobaayila harkaaf maallaqa borsaa isaanii keessa ture mara harkaa fudhataniiru jedhu dubbi himaan Areenaa Tigraay obbo Andoom Gabrasillaasee. Morma isaanii hudhanis miidhaan irra ga'eera. Obbo Abrahaam namoonni dhaqqabanii harkaa isaan baasaniiru jedhu.
ሰዎቹ ወደ ጨለማ እየጎተቱ ለመውሰድ መከሩ ወጣቶች አይተው ተራርጠው ከነሱ ወንጀል ፈጸመች ጋር
ነሞኒ ሱን ገረ ዱከና ታርኪሱ ዳፉቱ ያለኒ ደርገጎን ነርገኒ ከነን የከሰን ራውተ ወሊን ወሎለኒ አሪያኒ ሉቡሳኒ ኦልቹ ደንዳኒ ጅሩ ሰነቦደስ ማነ ያላት ጌሰን
ሃል ኦቦ አብርሃ ደስታ የሮማ ማለከ ፈካቱ ማነ ያላቲ ባኒዮ ተይ ፈዩማን ሳኒ ሃለማሊር አከጅሩ ጋፈተመኒ
አንገታቸው ስለታነቁ በጉረራቸው አካባቢ የማበጥና የመቁሰል ችግር አጋጥሟቸዋል ለዚህ ጉዳትም
ሞርሚሳኒ ዋን ሁደሜፍ ናኖን ቆንቆሳኒ ኢታዬ አከማዳው ተይጅራ ሚዳ ከናፊስ ወላን ሰርገተን ይጅሩ አማሃል ፈዩማሳኒ ጋሪዳ ይሰድራን ሚዳን ይረገራ አማወያዋ ጅሩ ሐለሳስ ፖሊሲ ናኖፍ ከናናሰናቲፍ ገባስኔ ጅራ
Namoonni akka kana raawwatan jedhaman to'annaa jala oolan yoo ta'e gaaffii dhiyaateef shakkamtoota akka jedhaman keessaa kan qabameen jiru jedhan. Shakkamtoonni akka kana raawwatan jedhaman kashlabboota moo yookaan namoota akkamiiti? Poolisiittis gabaasameera waan ta'eef haalli isaa maal akka fakkaatu innaa ibsan.
ሰዎችን ለመለየት አልቻልንም አልተቻለም እስካሁን ሁኔታው ግን ከተራ ድርፊያ ያለፈ ነው
ምክንያቱም አመማት ነሞተ ሰና አደባሱ እንደንደኝ አልዲስ ሀገሩ ጎጫ ሳሚቸ ገገሱራ ከንደብሩ ሰበባንሳ ቀበኛ ሳኒ ኤርገሳመኒ ቦዳ ዲሱቱ ሳይረቱረ ገረዱ ከናት ገሱ ያላቱረን ዋንቴፍ ገርጋር ሰነማቲን ኦሉ ደንዳን ከናፍ የኩመጨልሴ ወጀተመሚቲ ሰነረ ደብራ የከከሲ ራወተሙን አሬናዳፍ ከንጀልቀባሚቲ የከወጎታፍ ረድድዲቢውዳን ወጀተማቱረ አመማት ነሞነፉር ኑድራ እጅ ሰመን ይጅሩ የሮአማስ ሚሴንሶተ ከኛ ናኖ ትግራይ ጅራ ተንረቲ ሂዳ ደራራፍ ሬቢችራ ወተማጅራ ሃልዲሳ ሶዳችሳፍ ሶቺ ሚሴንሶተ ከኛ ሙርቴሳ ከንጅሩ ዋንተፍ ኡመን ኢትዮጵያፍ ሞቱማን በላልፈቹ ቀባ
ሞቱማንስ የከ ከነራ ኦፊሳ ፈከሴ አዴም ሶጂ ዲሞክራሲውማት አከሴኑ ጋፈና ጀደኒሩ ቶርቤ ከነስ ተምቤኒፍ ዞኒውን ገመዲያ ከሰት ምሴንሶኒ ከኘ ዶርሲ ፈመኒ ሂዳማጅሩ ዋንተፍ ሃለሳ የኩ መጨልሴ ወጀተመ ሚቲጀቹዳን ዱቢማን አሬና ትግራይ ኦቦ አንዶም ገብረስላሴ ብሰኒሩ ገመብራቲን ዱቢማን ናኖ ትግራይ ኦቦ ገብረ ሚካኤል መለስ ናኖ ሰነከሳ ነምኒ ዋይላል ተሳ ፖለቲካፍ ጀዴ ሃሌላን ረገዮካን ረገው እንጅሩ ጀቹዳን ኩታ አፋን ትግራይ ብሰኒሩ
በተደጋጋሚ ከምዝገለጽናዮ ምክንያት ናይ ፖለቲካ ተሐሳቡ ይኩን
irradeddeebi'uudhaan akkuma ibsinee ilaalcha isaa politikaatiif yookaan immoo paartii siyaasaa deeggaruu isaatiif jecha namni ajjeefamu reebamu yookaan immoo hidhamu naannoo keenya keessa hin jiru.
Arreenaan kan namoonni na duraa hidhaman jedhuuf olaantummaa seeraa kabachiisuuf eenyuyyuu yakka raawwateera taanaan akka seerri eeyyamutti dursa shakkamtummaan boodarramoo manni murtii ajaja dabarsinaan murtii seeraa eeggata. Lammiiwwan garuu yaada siyaasaa isa kamiinuu qabaachuu danda'u jedhan.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:45 ta'aa jira. Waashingteen DC'tti immoo waaree booda sa'a 1:00 gara 2:45tti. Dhaggeeffattoota keenyaa qophii itti aanutti cehu keenya dura wallee aadaa kanaaf Buuzallaqee kanan sinafeera ittiin bohara.
Jaguat Baravaya.
Again, the banana.
Nar gets a banana.
But I'm son of Naga.
Aga gets a Naga.
Naga, a bomb by everything.
Babaru, I'm going to get it.
A babaru.
Yeah.
Aboru dem tu ba fuli kana.
Aboru unde mu godaya agana. Durat demeti. Halo jalajur.
Bena lam kana naga gula na wakila panasangain.
Ejen bena jalan kana naga.
Aja naga.
Jaljilo jaljilo ya. Jaljilo jaljilo ya. Gadang gada gara ya. Gada moji gara ya. Gada guye gara ya. Kari gara ya. Kari gara no se ya. Ari nyencha no se ya. Nyenchi fike ya te ya. Ka ala bale se ya.
Abuj Zalake wale sakana gudangala ton sadda ku radio sagale america saganta afan oromoti Kopi sporti ra athletics kubbe amillaf odu sporti addadati fule fata gara soratan sindebisa
Usain Bolt kan figu hint nika jiran kani kale dorgommi figich metri dibbe tokko moe fitat fakkata jila manduba tammo nami biyisa baye negatra matangala tefatalle gana dorgommi kubba mila wanch afrika ta ganna lamanduba ti kamerun itti dorgomani figi tabachu fijetetin kale etiopia shanif duwana fanqab sifte zimbabwe na mo liberia sadif duwan rawarsit wanch kubba mila dunya jolle gani didama gadi england itti Wanch Angela te Korea kibba tabacha bahana. Atleto te adunya drugumigan jila mandubat lendenit kopani fi wanch adunya champion adunya tifjechu. Wal tafala chujirani American atleto ta ib saddeta ma olik opefate odu araga isa kloko. Afcon 2019 ukana mo maka drugumi kubba mila wanch Afrika ti ganna la mandubat Kamerun ijjal kabani biyi shantami toko tabacha ujira marro didami sadi tabatani. Goli jatami lamat gal championa wanch afrika ta duri bebe kamo nigeria ivory coast fi zambia fa tabguyad engad darat hindandaman nigeria afrika kibat lamaf duwan lafandai ivory coast mo ginit sadif duwan qaris zambia mo mozambique tokkov duwan kesagalchi zimbabwe liberia sadif duwan awarit kotebir dabart ghana ethiopia shanif duwan afan qabsif tunine Rogomi akkanatan heddu dabarte tu yumbetu Madagascar Sudan Sadif tokkon bufte bir dabart Libya namo Seychelles Shanif tokkon qarasi bir dabart Burundi Sudan kibba Sadif duwan Senegal Equatorial Guinea Sadif tokkon namo walir ragalchi Goli Ethiopia galchitana taqara deqiqa 10 tokkudan kesot galchani kalameso 10 afreso akkanum jecha boqonnan duratu goli sadi galfatani goli lamandu haftammo boqonnan duba tirbubusani shantat Tapa Zambia, Liberia, Sadif, Duwan, Motetana, Goli, Sadenu, Gurubba, Sani, Kanaulo, Jumosanu, Jadani, Titiguri, Zimbabwe, Biyumaf, Biye, Sike, Sati, Liberia, Kanatolchit, Turgumitana, Gare Kutani, Lamak, Odani, Tabatani, Guya, Edduf, Tabachu, De Mujira. Dorgommii waancaa kubbaa miilaa addunyaa ganna dhufu Raashiyaa qopheessaniifillee warri dabru wal dorgomuu jira. Ameerikaaf Meeksikoon takalee irratti tokkoof tokkoon gargarii galane. Goolii Ameerikaan galfatatan Maayikel Biraadliitti metirii 37 irratti dhiitee keessa buufate. Biraadliin kubbaa gamaatti kennan jidduutti butate namichi Meeksikoo goolii eegu Guleeroo Ochoo utubaa gooliitti darraasee gooliitti galfate. Namichi Meeksikoo taphatu Kaarloos Veelaazeellen ammoo gara metirii 20 irratti galfate. Meeksikoof Ameerikaan garee isaanii keessa jiranii garee tokko keessa jiranii Meeksikoo qabxii 14 tokkeessoo jira. Tapha 4 taphaaf Yuunaayitid Isteet ammoo qabxii 8 sadeessoo jirti. Tapha 4 taphaaf waancaa dorgommii kubbaa miilaa ijoollee gani 20 gadii deebina ammoo U20 ka jiran kaanii Kooriyaa kibbaatti taphachaa bahanii Ingilaanditti moo'ee mootummaan galate Veneezuweelaa tokkoof duwwaa mootee jechuudha. Ingilaandii fi Veneezuweelaan akka taphaatti ilaalan sila akkuma dansaa taphachaa bahan. Ingilaand asiin dura dorgommii akkana tana marroo 10 taphatte baran qofaa argatte goolii isiin galfatte tan Doominik Kaalvert Liweenitti galchee fi moo'achiise. Doominik namichi goolii eeguurraa kubbaan futuqattee lafatti argatee jennaan biruum ga'ee keessa buufate. Namichi goolii eegu kubbaa gargalee dirree keessatti arge yoonni jedhu kubbaan goolii keessa taphatti sunumaan jibbaate lakkise. Garama atleetiksii deebi'an atleetiin Jaamaayikaa beekamaan Usain Bolt kaayyoo ce'uyyuun xinniqaa jedhan kaanii kalee metirii 100 moo'ee dorgommii dhiisuuf waan dhiisu fakkaata. Nam kana jilamaan duubatti uummatii isa 30,000 ta'u istaadiyoomii yaamaniitiin galateeffata achumaan nagadhaa matalle. Bolt marroo 8 shaampiyoona olompikii ta'e kalee moo'ee galee jennaan daansii laf cire uummatilleen Veneezuweellaalleen. Vuvuzela afuufee fi kaan alaabaa harguufee fi kaan ammoo qaanqee waa keessa ol facaasee fi gammadee fi namni kun metirii 100 fi metirii 200 irraallee rikoorda addunyaa qabaachuun beekama. Gamkaaniin atileetota addunyaa kaleef guyyaa dheengaddaa dorgomii hedduu moo'achuu majjiran warra moo'e keessa tokko Itoophiyaa atileetiin Ertiraa Maammuutilleen dorgamamuut immoo dorgommii kiiloomeetirii 13 fi metirii 200 kalee Faransaayitti magaalaa Wiiler Suurtuur dorgomeetiin 5:59 fi 5:58 immoo Siifaan Huseen biyya Daachiitti dorgomte isilleen dorgommii metirii 1500 warra moo'e keessaa tokko. Atileetota Ameerikaa bebeekamoon ta'an Eliyaan Toomaas illeen dorgommii metirii 200 warra moo'e keessaa tokko. Gamkaan Itoophiyaa dabarraa kun duruu tolchuu jirra. Ammallee atileetota Itoophiyaa ta'a dorgommii alaa irratti Itoophiyaa bakka bu'aniitiin maqaa yaamsisaniin hin badhaafnaa jedha muummeen ministeera Itoophiyaa obbo Haayilemaariyaam Dassaaleny. Atileetota Itoophiyaa waliin dubbatanii jennaan tan jedhee jedha gabaasaan kenne Iskindir Firoo ka oduu tannu erge atileeta gammachuu qaban keessa tokko Masarat Daffaar.
ማበረታቻ ሽልማት በተለይ ከሀገር መንግስት ስታገኝ በጣም የተለየ ስሜት አለው።
በዳሳቲ ቢየ ከራ ከሰቱ ሞቱማ ከራ አርገቱ አሚሌ ጉዳሲ ከና በዳሲ ኩን በርቶኮ ግዱት ጣበቴ ታቱሌ በዳሳ አርገቹን ሞኡፍ ቡዋ ጉዳ ነማከን
ፕሬዚዳንት አትሌቲክስ ኢትዮጵያ ዶክተር አሸብር ወልደ ጊዮርጊስ ጀዱት መሬት አንረተ ነመዱት ወልዱበተ ሙመን ሚኒስትር አለን ዋን ዱን ጨቀስ ገምካኔ ነማ አትሌቶቲ አዱኛ ድርጎሚ ሻምፒዮና አዱኛ ቲፍ ወልት ቆጳው ጅራኔ አሜሪካን አትሌቶት ሰደተማ ጫል ቆጴ ፈተ አካ ሱዛን ሄደር ትጋፋታምቱን ሰብቁንምቲ አትሌቲክስ አሜሪካ ጀቱት ቱኔ ነ አትሌቶት አሜሪካ ቲፍ ቀልብ ጉዶታት
we will field it at full team which will 80 or more athletes because we had you know
egi olimpikirio taganna darbe ratti medala soddomi sadi arganne dubat tamalle qalbu masani dorgomajir dorgomi afurtami sadde kesatti nama dorgomsifna jara kenya torban sadi duba filanne qitefanna jara kanammo marro tokko fa qofamiti marro kabra sitti debina
ayilam qophiin ispoortii taardhatanuma ansoraa haala keetii yaad qophii ispoortii irra qabdan nu barreessanu bilbila jennagam kiyyaan nagatti.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ameerikaaf uummata ishee. Bulchiinsi Tiraamp kolgaltoota seera ala biyyattii keessa jiraatan akka ba'an dirqisiisuun hawaasa warra Ispaanishii seeraan jiraatan kan guutuu Ameerikaa keessaa irratti dhiibbaa fidee jiraa jedhama. Qophiin irraa kanatti fuuleffata Biil Roojersitu gabaasee tujubeetu dhiyeessa.
Magaalaa ganda xiqqoo kutaa Pensilveeniyaa kibba gama bahaa keessa kan jiraatan kolgaltoonni qonna naannoo sana jiru keessaa hojii guyyaa hojjechuudhaan tajaajilu. Kunis naannoo sanaaf madda humna namaati. magala York Springs adadan hawasni worri adiq oftikan kesa jirata turan kurna hanga tokko asgaru bay inelakobsa ummata magalatti dibasaddeetta walakkaada ol worra spanishi mexico raadu fantu kesa jirata guya harmoli baati darbe kabajame kesa hirionni fronni walitti dufuudan bakka York Springs firehouse jedamutti fon wadani walin qoddata guya sana kabaja turan achumanis namota waanyaatan hinqabaanne farka qalleeyii ta'aniif maallaqa walitti buusuudhaan deggersa gochaa turan. Ummata achitti walga'e keessaa jiraattonni warra Spaanish hedduun achin turre. Ittaanaan kutaa ittisa ibiddaa magaalatti Robert Hogg utuu jarri achitti argamanii barbaadu turan garuu hedduun tarii anga'oonni dhufanii nuu qabu laata sodaa jedhuun akka isaan achitti hin argamin beeku.
A lot of times we'll go out in a car accident. And we'll go up to the vehicle and nobody's there. And it's because they think they're in trouble and they run.
Yero heddu garabakka balan konkolata mudate dangna. Konkolata sanabira nagenyu homtua chinjiru. Tari hamtu nuraga umala jirani waayara nifachi bakatu.
Konya ummatit ibarra harki sagalta mishantau, President Donald Trump if imamata saani chimakan immigration if sagalekinnan kesa kan York Spring adda. Nannon kun burkitun bishanif, daandiin bara jaarraa 19ffaa keessa ijaarame kan keessa jiru ennaa ta'u hojjettoonni guyyaa gamasitti waan heddummaataniif jecha bakka kuduraaleen itti oomishamanitti jijjiiramee jira bakki kun. Kaatii Snaayider bakka hambaan seenaa keessatti kuufamu Waaltaa York Springs hoogganu. Yeroo baatiin oomishaa ga'u jalqaba kanasitti argaman hojjettoota kooluugaltoota warra Ispaanishii qofaadhaa jedhu. Kaan isaanii achuma jiraatu garuu ayyama seeraan qabanii jedhu.
We see a changeover happening in York Springs that more and more stay.
York Spring keessatti jijjiiramni jiraachuu argaa jirra. Bakka kana bakka jiraatan godhatanii jiru. Abboota warraaf abbootiitu bakka qonnaa kuduraalee kana keessaa hojjetu. Garuu haadholiin warraas warshaa naannoo sana keessaa dalagaa irratti bobba'anii jiru jedhan. Yeroo ammaa kan yeroo tokko suuqii meeshaalee gatii salphaan argaman keessatti gurguramu kan Five and Dime Store jedhamu. Gara suuqii qabeenyaa nama Meeksikoo Luis Meeksikaan jedhamutti jijjiiramee jira. Suuqii kana cinatti egaa kooluugaltoota seeraan alaa qabuun kan geggeessame. Weerara waggaa kana naannoo sanatti geggeessame hawaasicha rifaasise hedduu keessaa tokko ture jedhu luba waldaa kiristiyaanaa akka ta'an Ben Les.
Haalli isaan ittiin as jiraataniin sirroofneef kanaaf wantanaan akkaan na sodaachisu namoota kana siidhamna kan jedhu. Ijoolleen mana barnootaati ennaa manatti galan aatiif abbaan yookaan abbaan tokko qabameera. Kanatu na yaaddessa.
Imaammati immigireeshinii kan inni irratti fuulleffate kooluugaltoota yakka dalagan irratti. Dhaabbati immigireeshinii garuu kooluugaltoonni waraqaa asittiin jiraatan. Hin qabaanne weerara sana keessa yoo jiraatan isaaniinis to'annaa jala oolcha. Deggeraa Tiraampiif qonnaan bulaa naannoo sanaa akka ta'an Deevid Riinker weerara kooluugaltoota seeraan alaa kanneen seera cabsan irratti fuulleffatu ni deggeru garuu yoo isaan seera kabajanii fi lammii biyya kanaa ta'uu barbaadu ta'e hawaasa keenya keessatti yoo haammataman gaariidha jedhu. Aangaa'onni mana barnootaaf barsiiftonni naannoo York Springs hawaasa kutaa addunyaa garaa garaarraa dhufan achi jiraachuutti gammadu. Hawaasichis ijoolleen isaanii walii galanii jiraatu waan ta'eef gammachuutitti dhagaama. Haa ta'u malee jiraattonni hawaasa kooluugaltootaa sodaa keessa jiraatu jedhu barsiiftuu ka ta'an Brook Schambach.
Even the young kindergartners are coming in and they're sad because they hear these things that are taking
place. Ijoolleen oolmaa daa'immanille inna dhufan gaddatitti dhagaama sababiin isaas waan kun ta'aa jiraachuu waan dhagaaniifi ijoolleen oolmaa daa'immanii waan takkasitti dhagaamuun baay'ee nama gaddisiisaa jedhu. Bulchiinsi Tiraamp kooluugaltoonni seeraan ala Ameerikaa keessa jiraatan biyyattii gadhiisanii akka ba'an dhiibbaa gochuu itti fufee jira. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa saa lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a 3:00 tti meter bandi 19 yokan kilohertz 15780 15730 15770 sadet mishenrat meter bandi 22 yokan kilohertz 15780 rat akasmas meter bandi 22 mishenrat utata gajmata tikopya fan romotin debarso sirat rawata bor walitrebina gamakenya nagat bula amasaganta fan amaratu tifu.